na yo yo fumane na o go go ndia
o ma o lulu
na yo yo pila
o ma
o go go ndia
o ma o lulu
o fano pete yo nguna ma
o ma
na ngumntu esiza suduka uza kumphazamisa Hansi bongi siza Suduka uza kuphazamisa Mazibu yinkomo madoda Mabubuyo buntu thini kwa kungenje kweli khaya Sasigezo nhlambo zahlukana sasala ngakhathalinye kumasiko nezithethe Esawancanca koba omkhulu Ile nkululeko eyadala amagqobhoka onomputuko abenza kwaqhawuka imbeleko imihlambi yalana mazibuye inkomo zobawo apho sikhoye sibavula zibhuqe sidadebudlwayibeni sirhubuluza ngamapeqe mazibuye inkomo ngale nyanga yenkcubeko ngale nyanga yokuzazi ngale nyanga yamasiko ngale nyanga yokugxila nzulu kwiminombo bekunga zingavuseleleki zazela ngazingabuya inkomo senge njengakudala madoda ngawubugqobhoka bethu bukangabi nafuthi ekusadululeni amasiko ethu mazibuye inkomo zobawo masigoduke kukude bhakumba ayilo khaya elinxiwo ledlakadlaka kuloko sidliwa zintakumba masibuyele mbo ekhaya khaya lezizwe ngezizwe ndibize iinkomo zikabawo kwiinkalo ngeenkalo mazibuye inkomo lingekathoni langa evuka mva idliwa zagwebo maqubulintonga kwangenjixo kuhla siyitshayisa qhuma Masen kwaXhosa sicabelela amatyathanga amade ngawetyala unandlebe nje ke unetyala khane mvumeleni kaloku ubhodla inqaka ucirha kanojaholo mzukulwana kantsikane kagabha athi ndegam ncinci ndegam ncinci mazibuye inkomo